Julie, ouço sua voz me chama.
Hi, this is Caleb from Mad Mesa, and you're listening to WRUV 90.1 FM, Burlington, Vermont.
Shikashi ni kamburura shikashi. Shikashi ni kamburura shikashi. Oti wenyana ni kamburura shikashi. Wangati wenyana ni kanswarahara shikashi. Niti wenyana ni kandarjara shikashi. Oti wenyana ni kambajura shikashi. Kama lambiga, kama jeriga, kama dara yene irmandurnya dara jereshi. Aibine bakwi, wehenna ni bakeiba, halanga dini kurnye na kuira arei gande ituyo.
Halanga dini kurnye na kuira arei gande ituyo.
Shikashi wayana ni dado kani kacho kabere na dunya baina ni bombe
kani kacho kabere na dunya baina ni bombe
woti wayana ni kanyeta ni kunyoshi wangati wayana ni kanganga jara ni kunyoshi kama lambiga kama jereiga kama dara yene irmandurnya dara jereshi.
ati wayana nika ngajara ni kunyoji waiga kuri borio il kui mani bera nanega ai bina baka il kui mani bera nanega wai sara wairo il kui mani bera nanega ai bina ba kai wayanna ni ba kai ba alanga dini kurnye na kuira ari gandai tu alanga dini kurnye na kuira ari gandai tu
Then all will Hey, this is John from Beachfly, and you're listening to 90.1 WRUV.
circles going round the sun. Circles going round the sun.
Circles. Circles going round the sun.
Got it.